times when I never shined. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my victory.
Oi, oi. Maisha ni magumu na tamani kunywa sumu. Tungekuwa na elimu, tungekuwa na nidhamu. Wengine wamwaga damu waweze kupata pesa. Vijijini wanalia, wanashindia bami. Wanafunzi wanasoma ili waweze kujenga. Familia za watenga, kila siku wanywa pombe, walala kwenye vigenge. Mkirudi majumbani, pesa hazionekani. Watuletea magonjwa kila siku tunachanjwa. Baba mvutaji ganja, mama kazi umalaya. Watoto wakija shule, kazi yao ni misele. Shule wapiga kelele, watoto wanywe nywele. Wakitoka shule, kazi yao ni misele. Shule wapiga kelele, watoto wanywe nywele.
So hard to believe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my victory.
Kunzolo limwengu kwa dunia. Kunzolo limwengu asiosikia. Sisikia la mkuu atatusikiliza black warriors. Dunia na majaribu, mna mengi mathaibu. Maindu nachopenda tazama unapokwenda. Amini muda wako, fanya mambo yako. Mume Mungu wako kila uendako. Tafuta pesa zako, mpende mama yako. Ombea dui yako, weka misingi, tengeneza shilingi. Shika kala, amoshikwe na kala. Induka kiufahamu, akili ya mta, nayo ni kishujaa. No very bright, basi utakufa njaa. Nombea ndugu na jamaa, machizi kita, msikate tamaa. Wepesi ugumu, vyote ni tetesi. Hakuna mashame pesi, yesi ukuwa na stress. What's up, nigga?
I remember times when I never shined. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my victory.
Maisha kila kukicha huwa yanabadilika. Anayengoja kukicha hupitia pika pika. Wengi sema tunaacha mambo tunayopitika. Ni wengi wanaacha sababu ya kuyumbika. Usije kukanyagika ndugu yangu, sikiliza. Binadamu anza diski maisha ukicheti. Mara waanza kumwaga kupata kutajiri. Waanza kwanza na mama utajiri kuingia. Ndugu yangu sikiliza, maisha sivo yali. Mama yako alikuzaa mpata kujua ali. Kuna kupata kukosa iyadhari kiduni. Ukicheza waumia kijana na kuambia. Duniani tunapita wanadamu akilio. Vijana elimikeni darasani msomeni. Acheni kuangaika na mambo ya kidunia. Tamaa tunafikia black warrior tuwaambia.
I remember times when I never shined. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my victory. I remember times when I never shined. It was so hard to believe. I didn't wanna be lost in life. I came out from underneath. I felt the weight of the world crashing down on me. But now I'm looking out, and it's my victory.
Black warrior, black warrior.
I love you, Peter P. Bamoko, go to the great brother.